Tongo Records, Tongo Records.
911 danger. Me now, now, come on, everybody danger. Me now, now, come on, 11 danger. Me now, now, come on.
Wachize wayamini kila siku kwenye media, kazi ya kunidismimu siku mchana wako nami, nauliza kile tashuka lini. Hawajui ni mbali kwa na Mungu kile na meniweka ya madini. Mina, hey, mina, hey, rapa mkalo lenta bill, sio fake, hey, niko real, hey. Na ndomana tufa nani, matawi yangu jusa na meteleza kima, wezi panda juu nyani. Sia tengenezo ni mechimbo kama dini kwenye mgode, tukwese real MC, ha, kwenye mic, sijaji foji toka Singida mpaka da underground mpaka star. 9-1 danger kwa my haters kila mtaa. Ini dangerous shit, wanajuta kunisikia nimerudi na brother Rashid. Ini jaa kwa my speech, it's danger, it's danger. Everybody's danger,
gotcha.
Now it's a long spender.
9-1-1 danger, me now now, come on, everybody danger. Me now now, come on, 1-1 danger, me now now, come on.
Soko nyingine mazio toka jana mpaka leo, mpaka leo nimekuwa nime haso haso. Hapa mtaja shulangu nimegeuka kocha pasi. Sikisi yuti kuwa star wagi uvan kwenye game meleta nja. Habalize ili blesa jajins na vinga machiza na kosa ra. Jongia si waski, wengi wa wanafiki wanajaribu kuni dis. Ili kwenye media na wa hit strong king kwenye nguzo chuma. Sikatuta mama kurudi nyuma, conscious niggas wana buma. Zifa mtanis na waskuma, mimi punch nikabuma. Bado mina piga show, niggas wana copy flow. Kwenye mziki mini kill, wanataka mecho kata wezi. Takuto wa draw, grow. Hey Jay, mother told you sitaji promotion. Ni muda kupeleka huu mziki destination. Machoni sio ni kitu zaidi ya kuona revolution. Haters, suckers better pay attention.
9-1-1 danger, me now now, come on, everybody danger. Me now now, come on, 1-1 danger. Me now now, come on.
Kutumia sio fair. 9-1-1 danger, tell me come a Benjamin. Wapiki wakiniona wajamin.